Professor Josias Semujanga ndabashimiye cyane kuza ku ijwi rya America.
Murakoze.
Urumwe mubashize umukono ukuri yabaruwa yamagana ukuza kumwanditsi n'umunyamakuru Judy Riva muri za kaminuza zo mu Bubiligi. Kira gitekerezo mu kibona gute mwagifashe mushingiye kuzihe ngingo?
Kira gitekerezo twagifashe kubera zira nyandiko zipfobya genocide yakorewe abatutsi ni nyinshi kuva kera urabizi. Ariko hano muri Canada usigaye yandika cyane muri ya Judy Riva. Ikibike icyatumye tubifata nta kindi ni uko handitswe ibitabo byinshi bibisobanura na biriya avuga byo guhanura indege nta bihuriye na genocide. Kandi ikindi cya kazi, biriya nabyo ubwabyo urubanza rwarabaye n'abafaransa babitangiye barabihagarika ubwabo. Icyo dushaka ni uko ukuri kugaragara, ntabwo tubuza abantu kuvuga ibyo batekereza. Ariko gupfobya genocide ni ukwica abapfuye kabiri, ni guhemukira Abanyarwanda bagerageza ubwabo kugira ngo babane neza nubwo amateka yacu atayabaye neza cyane. Niho igitekerezo cyaturutse. Ni abantu basanzwe bakora kuri ubushakashatsi kuri ya genocide, sigiye gusa n'abandi bose banditse ibitabo byinshi, ntabwo ari abantu bapfa guhurura gusa. Bariya bose basinye ni abantu bigeze kwandika cyangwa bakoze ku byerekeye genocide yakorewe abatutsi.
Nabibonye harimo abantu benshi kandi b'ibihangange. Ariko se ko Judy Riva nyine wemeza ko yakoze ubushakashatsi akaba yifuzaga kugaragaza ibitekerezo bye muri kaminuza, icyo mumubuza ni iki? Icyo mumubuza ni ukubigeza ku bandi cyangwa se ni ukugeza ku bandi ibitekerezo bimuvuga yuko bipfobya genocide?
Ikibazo si ukubuza umuntu wese gutekereza, icyo gihe ntabwo twaba dushaka kuba mu bihugu birimo demokarasi. Igitekerezo ni uko ushobora gukoresha ububasha bwawe nk'umushakashatsi noneho ukagoreka amateka, kuko iyo urebye ibyanditse agusha ku ngingo avuga yuko genocide yatewe na FPR, agusha ku ngingo akazanamo n'ibindi mu Gifaransa bita marga afite gutanduki, kuko ngo ubirebye hapfuye abantu benshi, ngo ubirebye ngo hari dictature. Ibyo aribyo ibyo byinshi byose ntawe ubirebeje. Genocide yarateguwe, inzego zitegura zirahari. Ko agira ibyo avuga kuri Leta y'u Rwanda, ibyo ashobora kubivuga uko ashaka, ariko ntabwo bihuriye na genocide. Ntabwo ari ukumubuza kuvuga igitekerezo cye. Ariko genocide ntabwo ari igitekerezo gisanzwe uwagira ubushakashatsi. Kuko iyo genocide ipfobya ni ukuvuga yuko nta gisigaye noneho ubushakashatsi bwaba buriho. Ubushakashatsi bwose bubaho kugira ngo abantu babashe kubana. Ubushakashatsi se butuma abantu batandukana n'ubushakashatsi nyabaye? Ntabwo ari ukumubuza kuvuga, ahubwo ni ukwigisha abeshyi.
Professeur Josias Semujanga ndabashimiye cyane kuba mwaje ku ijwi rya America.
Murakoze namwe, ndabashimiye cyane.
Reka noneho tujye ku ruhande rw'abateguye uruzinduko rwa Judy Riva bazamwakira. Ndi kumwe na Gustave Mbonyumutwa wo mu ishyirahamwe Jambo. Gustave Mbonyumutwa, urwo ruzinduko rwa Judy Riva ko rutangiye kuzamura impaka rutaraba, ngira ngo wabonye nk'iri yabaruwa yasohotse mu kinyamakuru La Libre Belgique yashyizweho umukono n'abantu benshi bihangange bamagana ukuza kwe muri izo za kaminuza zo mu Bubiligi.
Mu by'ukuri ibyo ntabwo ari byo nakwita impaka, ahubwo ni ninduru cyangwa se urusaku rwa bamwe batari basobanukirwa cyangwa se bafite ibyo bagamije, bashaka gusa gushyiraho icyokere ku bantu bifuza kumva Judy Riva aho bateganyije kuzajya gutanga ibiganiro muri za universite cyangwa se no muri conference Jambo Esberiye iri gutegura ejo kwa gatanu.
Ariko se Gustave Mbonyumutwa, abantu bangana kuriya banditse kenshi na byinshi ku Rwanda, harimo ndetse n'imiryango ihamye ivugira abacitse ku icumu ndetse narwanya n'andi majenoside yaba yarabayeho mu isi, abo bantu baratera induru ibyo byo bavuga ntabwo byumvikana?
Baratera induru kuko nyine icyo ntabwo bashaka impaka, ni induru bashaka impaka. Icyo gihe nyine cya mbere baza muri izo conference kamemenye ibintu byatangajwe ku mugaragaro, bamwe bari mu Bubiligi abandi mu Bufaransa, nta kibazo baza bakagize impaka. Icya kabiri ni uko nibyo baba bavuga urebye nta hantu barimo berekana ko Judiriva yibeshye.
Ariko navuganye n'umwe mu bashyize umukono kuri yabaruwa ndavuga Josias Semujanga n'umuntu wanditse cyane ku kibazo cya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda n'umwarimu muri kaminuza ikomeye cyane. Ntabwo avuga yuko Judiriva atagombye guhabwa ijambo kugira ngo avuge, icyo amujora nuko nyine apfobya, nuko yakoze ijambo yise amalgam, yuko avanga vanga ibintu ku buryo niyo genocide yagira aho abantu bakayibagirwa kuyanabaye. Ibyo ngibyo ntabwo mubyemeranywaho,
ntabwo tubyemera na gato, ahubwo abo nibo bashaka kubivangavanga, ndetse no kubivanga barashaka gukoresha nyine genocide yakorewe abatutsi kugira ngo bahishire ibindi byose byabaye. Abo ahubwo nibo bagomba kwibaza bakisuzuma icyo bagamije. Ubwicanyi se ko bwabaye ntibabuhakana, basobanure neza ukuntu umuntu yaba ari gupfobya ubwicanyi bwakorewe abatutsi ngo nuko yavuze ubwakorewe abahutu. Ejo natanze urugero mvuga nti umuntu bamwibye bakamwiba ku manywa, abantu bose bareba, undi bakazamwiba ninjoro ntawe ureba baseseye. Abo bombi bibwe bazagenda bavuga ko bibwe, buri wese avuga ati ngiye banyibye, undi ati nanjye banyibye. Ntago rero ubu ngubu wibwe ku manywa azavuga ati reka da, uriya najya kuvuga ko bamwibye ku kigiye ngo arimo gupfobya ibyanye cyangwa niba ashaka kubiburizwanyamo. Ntaho uburiye no gushaka guhungabanya cyangwa se gushyira ku ruhande ubwicanyi bwakorewe abatutsi.
Gustave Mbonyumutwa, ndagushimye cyane kuba waje ku Ijwi ry'Amerika.